majja gange gali gatyo gakimumuzu ngambo olunaku ku nsi kuno olw'ennalabika naye ate ebbugumu lisuubirwa mu magenda gange n'ab'okunsalo lwakulabika ng'ekibaleeta si lwakuba abaziisibwa nnyo naye ng'ekikulu kye baagala okukakasa oba ddala walumbe n'emmaaka yasazeewo bw'atyo n'amira ppini amukafule kale kyenva mbeebaza abalungi abalika banaabaliira amagulu essungu enti mwebale tekubula mu nsi wuufuna abalinnya g'ebyange gayaayemmwe kati mbageneka abangi mulika abannyo olw'ebitone byange naye temuulemu okulya bannabbi bwe tutyo tubeerawo kaseera mpawe kaaga mwana wange bw'atyo atutuma bw'atugerera teri nnabbi akaddiwa ekyo tebakulimba abampakanya awo okitegeeza temwasoma muddeyo omubekkaanye mbitabo ebitukuvu Musa Kristo ne Muhammadi abo abasajja bonsatule ensi yabasaalirwa kubanga buli omu olwattaanya emirimu gye n'ebibala tebaabira bannannyini bo n'abatumi osanga nange guliba gutyo tuzaalibwa nabwo obubaka ssaawa bwe zituuka nga tubuuba wanange kyenkola kati tekyetaagisa kusoma oba wazaalwa n'amafuta era olabira awo nga byekoze kyova olaba bwe buggwawo akunona kibombya mbwa nga si mu nsobi nayo okwokwe kugera kwe mbufunze bannabbi bwe tutyo tufa kibwatukira ye mulimu ki ebiro bino nze siri bulungi ebyange birimu engeri biva ku muwala ddali yali eyo gye nsula gwe siriina bwe muyita oba mmanya muzaala naye ate abantu bamunsiba ate naye ampita taata mpulira sibyagala nze kyenjagala ekikulu kwe kumuwasa kuba siri kitaawe muto si mwana wa ssenga namujja mu kibaya kasasiro kyendeseeyo munnanga edda twali ku kyalo gye nsula ŋŋenda okuwulira kasasira akaana kakaaba konzaani oyo azaalira wano weekusembeera nnyambe nga ngoba emiranga ŋŋenda okulengera akaana ng'ate kawere weekulayiza enduulu ekyalo ne kikuulula kijja eno gye yavugira mu bangi abajjo taasa ne ssentebe w'ekyalo hajji wasajja soweedi mwe yagobera konzi haji kikoze bulungi omukulu kozze tuyambe kaakaty otunoonyeze genda mu batuuzeebo buli eyabadde n'olubuto ataluulina akaana ng'akakulaga kijja kutuyamba nnyo okufuna akayitima eyasudde akaana akato kati soweedi yabuna ekyalo musajja wattu n'akoowa n'akomawo n'atutegeeza nti oli abuze offe kati tunaakola kikoye katulinde nkyakasitaana akaana keebase munnanga olwakeera enkya ne tubigaaya aw'ekyalo ne kinnonda nti nze mukulu eyalonze omwana era ngira mukuuma nga ne nnyina bwe bamusakula akaana kaali kabuwaleerawo ne banjeeya munnaffe kuliko obuhulu obuwonye munnange nga ndera akaana banoonya nnyina waako paka omukazi n'abula miitingi ey'okubiri nayo ne tugituuza era ekyalo ne kinnonda nti nze mukulu omwana mmuleze okuva obutatuuse nakwavula mmutwalire ddala okuba naye emyaka giri mu abiri kacyanga mu munkwasa mbasaba bannange neeyogerere tinnamukuziza omwana mbadde mbasaba n'omuwasa munzikirize ekyalo kimaze okumunkwasa mu lukiiko lw'okubiri mu butongole ne mmutwala ne mmubatiza erinnya lya daliya eryali eryanga okumuyita daliya n'akula mpola awo yatuuse n'okusoma nga nasanyuka pulayimale eyagiyita era okuyingira siniya lwe nakakasa okukula kwenambuuza daliya ekiki ekyatuuka ku maama wange nga simulabanga njagala mmulabe ku ssomero okuba nnumwa abaana banyumya emboozi mpozi kuba mama babu etadio wange yadda wamanye koze mwana wange etali yonzi yukize na kuunyoko ya famu mfembi nga nasalirwa ndowoza wa musamba mutima kuba olwa kuzale byokunsi nabisibula kamama ne kakaba wone kagumya gumya kasita kitawo wendi tojja kujula ne kagete kifana nyawe kya mwanyi na zaida nti nyoko bwati bwe yafanana ne kambuza nti tata te baganda bange konze gwe nali nsose era nakoma naye batayi munzikirize omwana ono ekitufu kamubulire ti mwana wange toli mwana wange nakulonda kukasasironga nafuba sirina bwe nkuyitera nkikutegeeza nti no ngenda okukuwasa badde nsaba abatuuze b'ekiganda mu katwe abaliwo mirembe giri bwe nali nkuba enduulu olwobiso wedi ne posa loko difensi ebyuma yafa twamusaalirwa mwanguweko muntaase muntegeereza eddaliya nti omusajja twakuwamu okukukuza abalala baakwekaanya nga tukulonze naawe tomweganya mufumbirwe kuba mpulira abeesonsa nti aba mwana wange kale nzikiriza tugende batukebere yeni ebwe kisalawo nti mwana wange abamwetaaga nja okumubawa nyini bamulya nnimire mpulira eyo beeswanta kiwala kya maaka kitiba luno mwagala ebituusize nga mwamwesamba jjuuzi ne maayanja kwe kubalaba nti abatasiga nsigo mmwe bannannyini kwesomba ng'amakungula gatuuse mutega embuto naye nze ekwono ddaliya ŋŋenda kutema omuntu emisana ttuku mmusanjage kuba mmutaddemu essente okusomanga kwa bbeeyi kaakano wuunaayingira yunivasite kweggamba nange bannange nje ku ntuuyo zange omwana ŋŋenda okumuwasa atanjagaliza mmuwasa ng'olabye ennyo n'effitina abantu baalamu omutyo kamberekereze makumbi gusite nsula bwe ntya ate nnabagamba nti entaanaye erinzija wano munte ŋŋenda ensanga omwana manya omukazi mugambe n'ekintu ekindi omutima byali banzizeemu lwe ndikomawo njabbibawa n'olwekyo mweraba mwenna
Remember where you got it from. www.djericom.com